sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wokopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kosea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao. Sisi so size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheza umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mjui vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika, shika, kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, tune, shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kaamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja hakiusi ugupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea endelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una macho ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika,
shika
kamata,
kamata.
Shika,
shika
sukuma tembe. Shika,
shika
kamata,
kamata.
Shika,
shika
sukuma tembe.
Music.
Classic music.